pogi ela respem. Obatem pogi ela respem. Obatem pogi loca. Ish, obatem pogi ita. Obatem pogi loca. Ish, obatem pogi ita. Ish, obatem manyang ishingana zase res. Song gana wena muti relax. Obatem manyang ishingana zase res. Song gana wena muti relax. Sho.
Long respected style, yeah. Ubona ke smile intombazane blome nami ukuthi chom expect a vibe. Phinde sanuthwale ke gas ulova kwame blome nami ukuthi lo usayintwe nayikahle. Ebathu phethene esandleni lapho ngabe jacket ebhalu LRS. Bheka nalo DJ yeyintambeni umuntu ugqoke ibacket ebhalu LRS. Phethene take and they can't get it. Uthi mbizu Duncan ngisend I SMS ingubo zikhona ukuthi zonke musu tetezela ngekudabuka. Welcome to LRS.
Banomona masasamba kanje. Banomona masasonke kanje. Banomona masasiphuza kanje. Sidla kanje masasigqoke kanje. I-LRS bathi sidla magalaka. Asibonele ukuthi singasikhanda lejupane. Izintshe enkulu zithi phuza lehenis. Babuka thinya kodwa naba labo sisi. Ingane ezinhle zithi phuma esentini. Arelax wena uphuma esayithini. Lalela izintshe enkulu zithi phuza lehenis. Babuka thinya kodwa naba labo sisi. Babanga isicephe bazosikhipha ebantwini. Ingane ezinhle zithi phuma esentini. Arelax wena uphuma esayithini.
Obatem pogi ela respem. Obatem pogi ela respem. Obatem pogi ela respem. Obatem pogi ela respem. Obatem pogi loca. Ish, obatem pogi ita. Obatem pogi loca. Ish, obatem pogi ita. Ish, obatem manyang ishingana zase res. Song gana wena muti relax. Obatem manyang ishingana zase res. Song gana wena muti relax. Sho. Gichi mam.